abajovu kudala bembeka amabhadi kudala bebubela phansi mina angipheli muzi mina angipheli manzi mina angipheli muzi mina angipheli manzi caba le namba jovu kudala bembeka amabhadi kudala bembukela phansi mina angipheli muzi mina angipheli manzi mina angipheli muzi mina angipheli manzi Caba le number boy, caba le style boy. Mina ngenza kakhulu, bonke bafuna ukufana nami. Baphuzi bambeka amabhalo, lo mculo ungipha mani. My hater anda kakhulu, ngipusha into yami mina manika. Ngifuna lo tata, ngifuna uMandela ukuthi uyahater. Mina nginandaba, umculo wami uyabusisa. Mangivela bashama alfethi, amatshela ashloma kakhulu. The real tease sifikile. Caba le number boy. Kudala bembeka amabhadi kudala bebubela phansi mina angipheli muzi mina angipheli manzi mina angipheli muzi mina angipheli manzi caba le namba jozi kudala bembeka amabhadi kudala bembukela phansi mina angipheli muzi mina angipheli manzi mina angipheli muzi mina angipheli manzi licela nivale umlomo bonke bagcwele ngami One day never so popa, we walk our hands in the half moon in Zuaga Kun. I won't stop, Bushali, number two, the Stalang Hamba, Konabasha is a loose, mean and pickle and pull up your socks until I'm a ticket when I have a year. We know we need some shooting and order, meaning in Lalin Panda, so Papa can tell if you're going in. Oh, yeah. Papa, the number two, we tell a big bit of my back. Kudala bebubela phansi mina angipheli muzi mina angipheli manzi mina angipheli muzi mina angipheli manzi caba le namba jozi kudala bembeka amabhadi kudala bembukela phansi mina angipheli muzi mina angipheli manzi mina angipheli muzi mina angipheli manzi caba le namba jozi kudala bembeka amabhadi Kudala bebubela phansi mina angipheli muzi mina angipheli manzi mina angipheli muzi mina angipheli manzi caba le namba jozi kudala bembeka amabhadi kudala bembukela phansi mina angipheli muzi mina angipheli manzi mina angipheli muzi mina angipheli manzi